Yahaya sura sappo e joweetati, aya cappanɗe ɗiɗi e joweetati, yaaki cappanɗe tati e joweetati. Yeesu yeeso Pilatus. Sey Yahudanko'en kocci Yeesu daga wuro Kayafa, ɓe njaari mo laamorde gomnaajo Romankeejo e carel ngel ɗum subaka. Ardiiɓe Yahudanko'en nattaayi laamorde nden ngam to ɓe ngarta ɓe laaɓa ɓe kaɗee nyaamuki nyamdu humto sakkinki. Ngam non Pilatus wurtii yahi to maɓɓe ƴami ɓe wi'i, ɗume ngullortooɗon neɗɗo o? Ɓe mbi'imo, daanaa o gaɗoo ko halli, daa min gaddoyaayimo to maaɗa. Pilatus wi'iɓe, onon e ko'e mooɗon kocceemo ngaɗanon mo kiita no dooka mooɗon wi'i. Ɓe mbi'imo, onon Romanko'en on alataa min min taƴana goɗɗo kiita mayde. Ɗum ɗum waɗu ngam ɗum hebbina ko Yeesu wi'uno dow iri mayde nde maayata. Sey Pilatus so'ii nder laamorde, o noddi Yeesu, o ƴami mo o wi'i, aan woni laamiiɗo Yahudanko'en? Yeesu nootii wi'i, ngo'ol ƴamol to maaɗa ngol iwi, ko woɓɓe kokkumaa habaru am? Pilatus wi'i, a nyumami Yahudankeejo? Ɗum leyol maaɗa e mawɓe ardiiɓe diina ngaddumaa to am. Ɗume ngaɗuɗa? Yeesu wi'i, laamu am naa daga nduu duuniyaaru ɗum iwoyi, daa laamu am daga mayru ɗum iwoyi, daa tokkuɓe yam konay ngam ɓe kaɗa ɗum nanngayam, ɗum waɗayam nder juuɗe ardiiɓe Yahudanko'en. Ammaa laamu am naa daga nduu duuniyaaru ɗum iwoyi. Sey Pilatus ƴami mo wi'i, to an a laamiiɗo wonɗon? Yeesu nooti wi'i, a wi'ii mi laamiiɗo, ngam ɗum ɗum danyiyam, nden ngam maajum ngarmi nder duuniyaaru ngam mi meta dow ko woni goonga. Koo moye giɗɗo goonga tokkay ko mbiimi. Pilatus ƴami annabi Iisaa wi'i, ɗume woni goonga? Gaɗa Pilatus wi'ii non fuɗɗiti wirti yaasi to Yahudanko'en wi'iɓe, mi tawraayimo goɗɗum kalluɗum. Nder aayaaje ɗe ɓe njannguɗen, en nani nde ardiiɓe Yahudanko'en ngalaa laamu taƴana annabi Iisaa kiita mayde, sey ɓe kocci mo, ɓe njaari mo laamorde Pilatus Romankeejo ngam o taƴana mo kiita. Aaya cappanɗe ɗiɗi e tati wi'i, sey Yahudanko'en kocci Yeesu daga wuro Kayaafa, ɓe njaari mo laamorde gomnaajo Romankeejo e carel ngel bo ɗum subaka. Ardiiɓe Yahudanko'en nattaayi laamorde nden ngam to ɓe ngarta ɓe laaɓa ɓe kaɗee nyaamuki nyamdu humto sakkinki. E carel ngel ardiiɓe Yahudanko'en nanngi annabi Iisaa, in carel humto sakkinki ngo Yahudanko'en ngaɗata koo ndee hitaande. Yahudanko'en bo nattataa wuro neɗɗo mo naa Yahudankeejo, ngam e dooka maɓɓe to ɓe nattii wuro neɗɗo naa Yahudankeejo, ɓe ngarta yimɓe ɓe laaɓa. Pilatus gomnaajo maɓɓe ɗum Romankeejo, hanjum waɗi nde ɓe ngaddoyi annabi Iisaa nder laamorde maako, ɓe nattaayi nder laamorde nden. Pilatus gomnaajo bo nde e anndi dookaaji maɓɓe, sey o wurtoyi ngam o nana ko waddiɓe. Aaya cappanɗe ɗiɗi e joweenayi, ngam non Pilatus wurti yahi to maɓɓe ƴami ɓe wi'i, ɗume ngullortooɗon neɗɗo o? Aaya cappanɗe tati, ɓe nootii ɓe mbi'i, daa naa o gaɗoo ko halli, daa min gaddoyaayimo to maaɗa. Ɗo Yahudanko'en e kolla Pilatus gomnaajo, annabi Iisaa o neɗɗo gaɗoo ko halli, ngam non ɓe ngaddoyimo ngam o taƴanamo kiita mayde. Aaya cappanɗe tati e go'o, Pilatus wi'iɓe, onon e ko'e mooɗon kocceemo ngaɗanon mo kiita no dooka mooɗon wi'i. Ammaa ɓe nootii ɓe mbi'i Pilatus, onon Romanko'en on alataa min min taƴana goɗɗo kiita mayde. Kaito Yahudanko'en e nder leydi maɓɓe, ammaa ɓe ngalaa laamu ɓe tokka ko dooka diina maɓɓe wi'i. Ɗum wartaniiɓe doole ɓe tokka dooka gomnati ko yimɓe laamotooɓe dow maɓɓe. ɗum waɗi yahudanko'en e monnana romanko'en ngam ɓe ngala laamu ɓe tokka diina maɓɓe no ɓe ngiɗi. Hanjum waɗi ɓe mbi Bilatus gomnaajo ɗo'o, onon romanko'en, on kaɗimi min taƴana goɗɗo kiita mayde no doka diina amin wi'i. Ngam e sharel ngel ɗum gomnati romanko'en tan gondi laamu taƴana goɗɗo kiita mayde. No romanko'en taƴirta kiita mayde woni e laawol waafuki neɗɗo ko ɓiliki neɗɗo dow gaafa ngal. Bo non no leydi meɗen Najeriya hannde, to goɗɗo waɗi goɗɗum ko halli hewti ɗum taƴanamo kiita mayde, ɗum bindiga ɗum fiɗirtamo ɗum waramo. Non ma romanko'en e ngel ton sharel, to neɗɗo waɗi layfi kewtuɗum mayde, no ɗum ɓilay neɗɗo dow gaafa ngal ɗum wara ɗum. Aya 32 wi'i, ngam non ɗum waɗu ngam ɗum hebbina ko annabi Isa wi'uno dow iri mayde nde maayata, waato e laawol ɓilukimo dow gaafa ngal ngam hisnuki yimɓe diga hakke e kiita Allah garayka nyalde jaango. E ngo'on laawol Allah joomiraawo siriyi annabi Isa maaya dow gaafa ngal ngam hisnuki ɓii aadama diga hakke e kiita muɗum garayka nyalde jaango. Bandiraawo am annanayɗo, a faami ma'ana mayde annabi Isa dow gaafa ngal? Emi do'o Allah joomiraawo hokkuma sirru faamu ma'ana mayde annabi Isa dow gaafa ngal nder ɓernde maaɗa. Amin. Aya 33, sey Bilatus so'i nder laamorde, o noddi Yeesu, o ƴamimo, o wi'i, an woni laamiiɗo yahudanko'en? Aya 34, annabi Isa nooti wi'imo, ngo'ol ƴamol to maaɗa ngol ƴiwi, ko woɓɓe hokkuma habaru am? Seko wala habaru no annabi Isa nattiri gariiri Urushalima dow mbabba bo laamiiɗo sankitake ko toye? Ngam non annabi Isa e ƴama Bilatus gomnaajo ɗo'o, o nanu habaru no annabi Isa nattiri Urushalima dow mbabba bo laamiiɗo, ko bo dey diga ɓernde maako o andi annabi Isa ɗum laamiiɗo? Aya 35, Bilatus wi'i, a nyuma mi yahudankeejo, ay ɗum lanyol maaɗa e mawɓe ardiiɓe diina ngadduma to am, ɗume ngaɗuɗa? Ɗo'o Bilatus gomnaajo noddi annabi Isa wuttudu nder laamorde ngam o ƴamamo o nana goonga layfi ɗume annabi Isa waɗi har ɗum wulliimo to maako. Ngam non o ƴamimo wiiki, raafa lenyol maaɗa yahudanko'en e ardiiɓe diina mooɗon ngullake ma to am, bandiraawo am ɗum ɗume ngaɗuɗa? Wi'anka, Bilatus gomnaajo e holla annabi Isa ɗo'o, e mi nani habaru yimɓe mbiya a laamiiɗo, amma aynihi layfi ɗume ngaɗuɗa yimɓe maaɗa ngulliima to am? Useni wi'anka, ɗume ngaɗuɗa? Aya 36, annabi Isa wi'i Bilatus gomnaajo, laamu am naa daga duuniyaaru ndu iwayi, daa laamu am daga mayru iwayi, daa tokkuɓeyam konay ngam ɓe kaɗa ɗum nangayam ɗum waɗayam nder juuɗe ardiiɓe yahudanko'en, amma laamu am naa daga ndu duuniyaaru ɗum iwayi. Ɗo'o annabi Isa e tabbitinana Bilatus gomnaajo, lallay o laamiiɗo, amma laamu maako naa iri no laamiiɓe duuniyaaru laamorto o laamoto. Laamu maako naa daga duuniyaaru ndu iwayi, ma'ana laamu maako diga to Allah iwayi. Nden bo korowal laamu annabi Isa woni ɓerɗe ɓii aadama. Ko waɗi Bilatus e ƴama annabi Isa ko o laamiiɗo yahudanko'en woni, emo hula to yahudanko'en tetanamo laamu. Amma annabi Isa e wi'a Bilatus gomnaajo ɗo'o, bandiraawo am taa hulu, taa wannu, naa mi waru ngam mi tetanma laamu. gam laamu am e feerootiri e iri ngu maaɗa. Laamu am naa iri laamu duuniyaaru. Annabi Iisaa wi'i, laamu am naa daga nduu duuniyaaru ɗum iwayi, daa daga mayru ɗum iwayi, daa tokkuɓe yam konay gam ɓe kaɗa ɗum nangayam, ɗum waɗayam nder juuɗe ardiiɓe yahudanko'en. Annabi Iisaa e tabbitinana en ɗo'o, walaa hawre diina nder tokkaaki mo. Gam ɗume? Gam diina maako ko laawol maako naa diga duuniyaaru ɗo ɗum iwi, ammaa diga to Allah joomiraawo. Gam non laawol Allah ko diina Allah walaa hawre to nder. Gam non to a yi'i tokkuɗo Annabi Iisaa e haɓa dow diina, to o anndaa diina Annabi Iisaa ɗum taw. Gam o wi'i ɗo, daa diina maako ko laamu maako diga duuniyaaru ɗum iwi, daa tokkuɓe mo konay ɓe kaɗa ɗum nanga mo, ɗum waɗa mo nder juuɗe ardiiɓe yahudanko'en. Ammaa nde laamu maako ko diina maako naa diga duuniyaaru iwayi, walaa konu to nder. Gam non fuu tokkuɗo Annabi Iisaa to e hona dow diina, e woodi caɗɗum. Seeni o hona dow goɗɗum feere, ammaa naa dow diina Annabi Iisaa. Gam Annabi Iisaa wi'i nder aayaare nde'e, laamu am ko diina am naa daga nduu duuniyaaru ɗum iwayi, daa laamu am daga mayru iwayi, daa tokkuɓe yam konay gam ɓe kaɗa ɗum nangayam, ɗum waɗayam nder juuɗe ardiiɓe yahudanko'en. Ammaa laamu am naa daga duuniyaaru ɗum iwayi, gam non tokkuɓe yam konaayi. Gam diina am diga to Allah iwayi. Allah joomiraawo bo haɓanay gam hoore muɗum, naa sey to ɓii aadama haɓii gam muɗum. Aaya cappanɗe tati e joweeɗiɗi, sey Bilatus gomnaajo ƴami Annabi Iisaa wi'i, to an a laamiiɗo won ɗon? Yeesu nootii wi'i, a wi'ii mi laamiiɗo, gam ɗum ɗum dañiyam. Nden gam maajum ngarmi nder duuniyaaru, gam mi meta dow ko wani goonga. Koo moye giɗɗo goonga tokkay ko mbiimi. Nde Pilatus gomnaajo nani Annabi Iisaa wi'i, laamu maako naa iri ɗum duuniyaaru, sey o ƴami Annabi Iisaa wi'iki, to jooni an a laamiiɗo won ɗon? Annabi Iisaa wi'i, non no mbiiɗa mi laamiiɗo, gam mi laamoo bo ndanyaami, mi warbo gam mi meta dow ko wani goonga, koo moye giɗɗo goonga bo tokkay ko mbiimi. Ɗo Annabi Iisaa tabbitinani Bilatus gomnaajo o laamiiɗo, ammaa o hollimo feerootirol laamu maako. O ɗawti tabbitinanki mo wiiki gam o laamo o danya nder duuniyaaru ndu'u, nden bo o waru gam o meta dow ko wani goonga. Koo moye neɗɗo jiɗɗo goonga bo tokkay ko o wi'i. Fuu jiɗɗo tokkaaki goonga Allah tokkay ko Annabi Iisaa wi'ata ɗo. To en siptari nder ekkitinol meɗen to gaɗa, Annabi Iisaa wi'i, sheeɗan ɗum laamiiɗo duuniyaaru, sheeɗan o pewoowo nyaako fewooɓe, o darataako dow goonga. Gam non Annabi Iisaa wari duuniyaaru ndu'u gam hisniki ɓii aadama diga fewre sheeɗan. Annabi Iisaa wari duuniyaaru ndu'u gam hisniki ɓii aadama diga laamu sheeɗan, yaaki laamu Allah waato wuro Allah ko bo aljanna. Gam non fuu tokkiiɗo mo bo tokkii goonga Allah. Aaya cappanɗe tati e joweetati, Bilatus ƴami Annabi Iisaa wi'i, ɗume woni goonga? Gaɗa Bilatus wi'ii non fuɗɗiti wirti yaasi to yahudanko'en wi'iɓe, mi tawraayimo goɗɗum kalluɗum. Nde Annabi Iisaa wi'i Bilatus, o waru duuniyaaru ndu gam o meta dow ko wani goonga, koo moye giɗɗo goonga bo tokkay ko o wi'i. Sey Bilatus ƴami Annabi Iisaa wi'i, ɗume woni goonga? Lallende Annabi Iisaa wi'i, o waru gam o meta dow ko woni gonga. Pilatus gomnajo fami annabi Isa wala leifi. Ardiɓe yawdanko en gulloraki annabi Isa e gonga. Amma gam kajal tan waɗi ɓe gullimo to mako, na gam o waɗi goɗɗum kalluɗum. Gam non o wurti yasi o tawi yahudanko en o wiɓe, mi tawrayi neɗɗo o goɗɗum kalluɗum. Nder ayaje ɗe jangeten yeso ɗo, en metai dow ko Pilatus wi'i ɗo, wiki o tawrayi annabi Isa goɗɗum laifi. Amma ko sharen ngel a jaɓi gonga ka annabi Isa wi'ata ɗo, ko a ɗon ƴama bo Pilatus gomnajo in ɗume woni gonga? Annabi Isa wi'i ɗo, ko moye giɗɗo gonga tokkay ko mbimi. Ma'ana, ko moye giɗɗo gonga tokkay ko annabi Isa wi'i, ko bo waɗay ko annabi Isa wi'i. Bandirawo am, haa joni a ɗaɓɓita ɗum ɗume woni gonga dow laawol Allah? Haa joni a ɗaɓɓita ɗum ɗume woni gonga dow Allah? To a ɗaɓɓita ɗum ɗume woni gonga, sey jaɓa ko annabi Isa wi'i, gam o waru duniyaaru ndu o meta dow ko woni gonga. Linjila ɗum annabi Isa ɗum jangeten ɗo, hanjum woni gonga ka annabi Isa meti nder duniyaaru ndu. A jaɓi ɗum, ko bo a ɗon bo Pilatus a ƴama ɗum ɗume woni gonga? Emi do'o a waɗay ɓernde maɗa e ɗaɓɓutuki gonga Allah tokkoɗaka bo. Bo nonno annabi Isa wi'i ɗo, ko moye giɗɗo gonga tokkay ko mbimi. Allah jomirawo maɓɓita ɓernde maɗa gam pama gonga ka annabi Isa wi'ata ma ɗo. Amin.